Something about the way you made me now. Something about the way that we could be messing up top. Nearly got me in my don't start.
Una drive guys unafanya na paka wa fishanzi. Nilikuwa siju mapenzi ukanifunza maana ya mapenzi. I will never let you down, I will always be by your side. When I win a blessing baby can't believe you are mine. Toto uliumba ukaumbika you just a vibe. Since ni set my eyes on you nilijua ni wewe tu. Hakuna mungino wakunitunza baby ni wewe tu. Pete nitakufisha.
Something about the way you make me feel. Something about the way you make me feel.
Shodi anapenda wine, mi napenda makali. Omgana anapenda keki, mi napenda ugali. Shodi anapenda TikTok, mi napenda IG. Shodi anapenda Netflix, mi napenda ngwati. Mi napika sembe, ya kipika mboga. Omwano mugusi walae huyo meniroga. Shodi anapenda God, mi napenda pesa. Mi napenda bar, shodi anapenda kanisa. Shodi anapenda papu, mi napenda indigo. Shodi anadai Mr. Right, lakini mimi ndio niko. Shodi ni carpenter, vile yo upenda nyundo. So mi uichapa hadi bedi na tovundo. Padi shodi yako sawa, ye ni wife material. Bila napika sapa, ye ni wife material. Vila nanipopasa, ye ni wife material. Vila namtesa na die, mixi husband material. Ouch!
Something about the way you make me feel.